bismillaahi irraxmaani irraxiim asalaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh dhegaystayaal duhur faylawaybaha ka dhawaada sana qodobada warkaana duhurnuma idaacadda radio baydhabahaanshaanka door korona weerar ku dhiiy gobolka bokool iyo khasaaro ku dhaladay howlgal la ka sameeyey xaafado ku tirsan gobolka banaadir guddiga doorashooyinka jubbaland oo kulamkooda kismaanyo ciidamada dowladda oo la wareegiyey deegaanka camaara faysal ali waraabe waa sharci darro xildhibaanadii heshiiska la saxiixday xisbiga kulmiye duhur fayla dhegaystayaal wayb waa duhurnimo ahadeo taariikhdana haya eta tumiyo siyeedka bila todobaad lamada kong labaatiyo kowkan taasi waxaan qodobadii warkaana duhurnimo ee redio baydhabahaanshaanka door koroonay dhegaystayaal warkii oo faahfaahsan duhur fayla dhegaystayaal hubno ku tirasan maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab ayaa way bal sheegay in iyo weerareen saldhigaha ciidamada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo Kaleeyan degmada Xudur ee xarunta dowlad goboleedka Soomaaliyeed degmada Xudur ee gobolka Bokol dagaal culus oo la nis adeegsaday hubka nooyada silgadiisan waliba noocidan ku culus ayaa hawayba isoo ku yawayba uu soo kudhiyay degmada Xudur ee xarunta gobolka Bokol waybana la sheegahay in dagaalku uu ka dhaawacmi hal askari oo ka tirsan ciidamada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya degmada Xudur yawayba ay ku mid tahay degmooyinka aan go'doonsan ururka Al-Shabaab oo yakiyala gobolka Bokol waybana madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdi Asiis Hassan Maxamed Lafta Green uu soo sheegay in dhawaan go'doonka ay la qaadan doona degmooyinka qaar siib degmada Xudur ee gobolka Bokol wala warar dhigaysta halka korar wararkan iyo barnaamijyadaana damba yaa haseenka gudbiyo doogna hadii ay buunaraal ku nagada holgal la ka sameeyay xaafadaha gobolka Banaadir saacadoogii la hadhaafi ayaa ciidamada amaanka dawladda Soomaaliya iyo ay holgal culus iyo ka sameeyayna xaafado ku tirsan degmada Deynile ee gobolka Banaadir holgaladan oo hayaano la ka qeyjay amaanka degmadaas iyo wayba maalmaha iyo wayba meelaha qaar iyo ciidamada iyo ka sameeyana guri baaritaan waybana u sahay koko mid ah baaritaan wayba u sahay mid kumid ah baaritaanada la ka bacsado maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab iyo burcada hadda ka kororteey caasimada dalka ee Muqdisho ciidamada ammaanka ayaa habeenadii la hadhaafi waybay degmooyinka magaalada Muqdisho iyo kuwadana holgalo culus oo ku dhanay ururka Al-Shabaab iyo burcada maalmeenka dambe ha korrayta caasimada dalka ee Muqdisho waybana wali caasimada ku socday holgalo nadiifine degmooyinka iyo kumideeyin boondheere wartanabada hodan iyo deynile ayaa habeenadii la hadhaafi ciidamada amaanka iyo kuwadan howlgallada noocyada shalgadeysan si shacabka Soomaaliyeed ay u helaan nabad galiyo laga kala soonado kora maleeshiyaad meelana lagu saara kooxaha burcade ee mararka qaar ay iska diyow in iyo shacabka dhac sidoo kale howlgalladan iyo wayba iyo ka eedeena iyadoo oo soo gali hela dalku soo gali hela doorasho isla markaasina hay'adaha amaanka Soomaaliya iyo muujahayaan feejignaan dheer ah taas oo la ka dabaqaya in amni lan hela caasimada iyo shacabka iyo helan amni iyo kalsoonida koran dhinaca kale guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland ayaa kulamkooda magaalada Kismaanyo ee xarunta ku meel gaarka Jubbaland hubnaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubbaland ayaa kulan la qaaday guddiga golaha wakiilada Jubbaland aan qaabilsan doorashooyinka agalka sare shalay yahaytii markii gudoonka baarlamaanka Jubbaland magacaabi guddigan anaas oo ku shaqeeyay doonan sidii baarlamaanka Jubbaland iyo si hufnaan ee handoorada lahaayeen xildhibaanada agalka sare qaybta ku kooyasa Jubbaland lamadan guddiyaha ayaa hawada ayaa kooda hadalaysay iyo in qabada lahaayeen doorasho hor iyo halaale taas oo ay ku dhidhay waqti sheesahad ah ee lan astay guddiyada doorashooyinka heer dowlad goboleed oo diban ka naqdi deegaanadii iyo way baahayowadana kulamadii in kada dambeey ee ka eedanah qabashada doorashada xildhibaanada agal labada agal gaar ahaan agalka sare oo hadda onku horeeyta waana koreeytan golaha shacabka inaga kala dhigaysteel wararka daan oo dirahay magaalada Kismaanyo ee xarunta kumeelgaarka ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland yaa way bayo sheegay in guddiga dib u heshiisiinta gobolka Gedo iyo kulamo ku bilaaban Kismaanyo guddiga xallinta khilaafaadka arrimaha gobolka Gedo yaa geeka deerihi magaalada Kismaanyo ee xarunta kumeelgaarka ee dowlad goboleedka Jubaland Anas oo maalmihii la hadhaafay iyo ku sugnayay degmada Garbahaaray ee xarunta gobolka Gedo guddiga oo ka kooban wasiiro ku shala socda dowlad goboleedada dalka sida Puntland, Galmudug, Koonfur Galbeed, Hirshabelle iyo Hirshabelle yaa magaalada Kismaanyo anseedi si aan la kulmin mas'uuliyiinta iyo madaxda dowlad goboleedka Jubaland odayaasha dhaganka iyo odayaasha dhaganka siyaasiinta iyo walqorodka ku jeeda gobolka Gedo ee ku sugan magaalada Kismaanyo guddiga ayaa markii iyo ku degan garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaanyo ku dib way baayo laangal bi madaxtooyada Jubaland meelas oo iyo kulamo shir gadiisan kala wadaan madaxweyne ku geenka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland Maxamuud Sayid Aadan kulanka antiisa Saudi iyo way kulankii aan iska jiray soo dhaweyn iyo shal war qaadasho way bana iyo guddiga oo koreyntii korbeena walyaabo ee qabsoomi muddooyinkii ku sugnayay magaalada Garbahaaray ee xarunta gobolka Gedo guddiga iyo warbixinaha ku dhageysiday madaxweyne ku geenka koowaad ee Jubaland wayban is warbixinaha qoto dheer ku siiyay marxaladii iyo martii Jubaland iyo sidii Jubaland iyo guddiga gala lahayd iyo gudati dadaal waajibaas ee gudati waan aan gali dadaal dheer sidii xalaha waaralan ku deeray lahay arrimaha ku teegan gobolka Gedo iyadoo oo wariyaba badan iyo ku tanaasulay saah iyo sheegan suuse sheegay madaxweynaha kuwinka koowaad ee Jubaland Maxamuud Sayid Aadan guddigan geeka saadi Kismaanyo aan sheegay wali warar dhigaysaal arintaasi guddiga ku saabsan wararkan iyo barnaamijyadana damba ayaa ku dhageysada doontan hadii ee buunaraalo ku nagada ciidamada dawladda ayaa la wareegay deegaanka Amaara ciidamada dawladda Soomaaliya oo weheliyeen han daraawishta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland iyo dagaal kala wareegay deegaanka Amaara ee Koonfurta gobolka Muduga ciidamada oo hoggaamiyeen saraakiil usukumid ee General Sadiq John ayaa way baahay la wareegana deegaanka Amaara balaas oo ku sugnayay ala shabaab way banaha saraakiisha ciidamada ayaa sheegayna in la wareegay deegaanka saraakiil ku tirsan ciidamada dawladda ayaa way bayo sheegayna in uu jeedka howlgalasho u sahay in ala shabaab ay ku saaran deegaanada ay ku sugan yihiin gobolka Mudug gaar ahaan degmada Harar Dheere oo awood hoggaan iyo kaleyn maleeshaadka ururka ala shabaab shalay yahay tii markay ciidamada dawladda iyo han daraawishta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug iyo la wareegay deegaanka Bacadweyne ee gobolka Mudug meelas oo gacanta ka hayeen maleeshaadka ururka ala shabaab haddase gacanta ciidanka dawladda ka jarta wali warkii dhawrna maray iyo baydhab iyo dhageystayaal la socotaan Faisal Ali Waraabe way baa sharci darre ah in xilibaana kumida xisbi xilibaana ku tirsamid kumida xisbiga Soomaaliland wasiirshiis la saxiixay xisbi kale gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Cucud ee Soomaaliland ayaa u soo sheegay in uu sah walba uu ku jirnaa heshiis shalay magaalada Hargeysa ayuu ka dhaxmaray xisbiga kulmiye iyo qaar kumada xildhibaanada golaha wakiilada ee xisbiga Cucud taas oo ay iska afgardeen in iyo anteeganyin doorashada gudoonka golaha wakiilada ee Aden Faisal Ali Waraabe gudoomiyaha xisbiga u cidda oo kumada xisbiga Soomaaliland ayaa baa u soo sheegay in xildhibaanada xisbishay ku tirsan iyo xeerar mareen xeerka iyo dastuurka xisbiga aan degsan way baa noo intaasay gudoomiye Faisal Ali Waraabe wuxuu ka daray in gudoomiyaha oo kaliya uu xisbiga aan gala kora heshiis meel xildhibaanada heshiiska iyo kulmiye kulo galen waanu soo sheegay in xisbigan kulmiye ka had gudubi xildhibaanadaasi ku tirsanaayeen xisbiga u ciid marnaba wada shaqeyn ku dhexeeyi doona Suus Ali Faisal Ali Waraabe oo ah gudoomiyaha mucaaradka gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u ciid jaleeyahay tii markii uu heshiis markii uu heshiis dhex mari xildhibaano ku socda xisbiga u ciid iyo xisbiga kulmiye warkii dhegaystayaal duhurnimadun radio baydhabe beledka baydhabe isin ku dhegaystaasin antiyaninka egiya warkaa nagoo saciid maxamed nuur injineer sabri ayaantaasiin ku saari isdhantanaasiin ku jeediyay saaxiibkay nuur karsooni ayaa farsameeyey warkan dhegaystayaal ku kala lamid intii mar kale hawada dib u kulmaana saas iyo amaana allo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.